What's up? Are you Martin? Yeah. Turn up the volume. Yeah. Yeah.
It's a mirror from the thing again. Me ucha pasha, pull up on a jitisha. Si wera ni wera, apana bagua. Masiste waki kampi ya wao nyandua. Suna juwa ligungo uri ila ya bambua. Sami penye mic na idara. Na kama ni mavela buda boss mi ucha. Pama kalda maki kampu. Ya ucha rasaba ni kama Jesus. Kwa ngu di lesa. Pa, designer wakunya buda boss imeweza. Suna juwa leo, ni lazima ni tateka. Iwe kubanju ni peori inaweza. Yeah, yeah. Ikue ya ya ikue ya. Cheza na yo basi bruwa wakisha. Na kama ni mandulu basi bruwa pigisha. Akuna la wama basi bruwa chapanisha. Na wakizidisha pita yo na dibisha. Azira alizai niku wakisha. Uliza magalde mulizo piyo nikisha. Ya, designer na washa anamatisha. Anabakimbaka mimi yo na jitisha. Ayo girl, akamalong sudik. Merependa uki wine kwanza umechapa mini. Girl, ayo wine, akamalong sudik. Merependa uki wine kwanza umechapa mini. Ya,
baby girl right to the left and osha. Unafanya ni mimoga baby rombosa. Yabu shika wine flow yako datisha. Na kama ni wanati yujo chizisha. Baby girl, ninapenda uki wine. Nipe slow, ha baby girl, ebu ride. Ha kama ride, ha baby girl, nipe ride. Yeah, yeah.
Ikue.
Yo, yo, ikue. Ikue. Kawe ni girl dem na umeweza big up yourself. Kawe ni boy na umeweza big up yourself. Yeah, same kwenye thing na datisha 125 skia kwenye speaker. Yeah, yeah. I want miss that. Yeah, it's a me from the thing again.
Swazi bitch.